Demi Cruz, King D on this.
Kipato cha nikuimbie, fresho cha nikuruke, neema